Act like you know. Getting serious in this business, nigga. Tumepunga jia vitu nyingi mana tujaskizwa. Mtaani bado haki zetu tunazidi kunyimwa. Wasio na hatia wanazidi kushikwa, kupigwa, kunyanyaswa mpaka hakikisha wameuliwa. Watoto wetu wadogo bado wanataibiwa. Watoto wetu wa kike bado wananajisiwa. Hizi zote ni serikali nazidi kulaaniwa. Alafu nasikia mafala nasema tindo demokrasia.